su
Network.com.
Maga
mi su ciu 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 ciu.
Are you alive?
Waite ni wambea wa kusini na mashariki waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa choma waka mizima we wako choma. Ninaona kengeza yani hono unavyo nikoleza, wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu shiti shiti banana punga mkono tu, na kuomba baby si mama leo yako siku ku nikupakulie minyama upite na huku. Waso kupenda wakere sana, unijie kwa mbwembwe
unainama,
waonyeshe
unainuka
kama
unaigusa akama unashuka.
Yonga fena John
unainama
madegeje
unainuka.
Oh baby, ah, eh, I, Malaysia, oh, I'm with you, boy, we, me, boy, too. I know you love me, I love you too. Si poco na ta, ta, ti, pressure you.
Unaigusa
afkama unashuka.
Zenwap.com
Comic Slicer.